me që ku bu eze ne bino ne bino
Children born of gold.